Are your medicines working for you? Su'aashaada koowaad. Ma u malaynaysaa in dawooyinkaagu ay caafimaadkaaga hagaajinayaan ama ka joojinayaan caafimaadkaada inuu ka sii daro? Hadday haa tahay, qaabkee ayay u shaqaynayaan? Su'aasha labaad. Goorma ayay ahayd markii ugu dambeysay ee aanad qaadan ugu yaraan mid ka mid ah dawooyinkaaga? Maxayna tani u ahayd? Su'aasha saddexaad. Miyaad la kulantay waxyeelooyin aan loo baahnayn oo ka timid dawadaada? Hadday haa tahay, maxaad ogaatay? Eeg noocyada luuqadaha kale.